exclusive from MalawiChoose.com.
Chaona nzako chapita mawa chili wayi. Moyo undovuta. Kukhala bwino ndi anthu nkofunika. Osamakhala angaganga kuziyeneleza wati. Chauta sangatsike kumwamba kuzakupatsa chinthu pa dzanja. Amagwiritsa ntchito anthu. Chilichonse ungafune mmoyo uno chili mu anthu. Ndesi zonse zoyenera kutchaira malilime tasintha khalidwe iwe. Usamacheka wanthu ni mawu. Usamaponda wanthu ndi phazi. Bongowo osavika m'madzi kumakhala umasuka m'malingaliro. Kuvomera kutsutsidwako nthawi zina, tsokono mbwe adatha ntunda nkudumpha. Ndiye ndimati ndinene kuti chuma chili mu anthu. Chomwe chimakuvuta iwe kwa wina nchopheka, ovuta kwa iwe kwa wina ngwabwino zingotengera kuti wangwira mbali iti. Olora khala wanzeru bwanji, dziko lisungali kwanitseweka, limafika tsiku la tsoka, limene chimene umafuna sindalama koma anthu oti akukonde. Anthu oti ayime nawe, chuma chopsa pa dziko pano, sindalama koma maubale abwino. Alipo achuma lero, amene vuto lawo sindalama, pemphero lawo mtsiko la lero sichuma koma anthu oti ayime nawo mchilungamo. Galu wankota saka ndi lapachabe. Alipo ena lero, omwe anatisiya osati chifukwa chotadasowa ndalama, kapena galimoto lowanyamulira kuchipatala, koma anasowa chikondi, poti anthu amene adawakhulupirira mmoyo mwawo sanaoneke mu nthawi ya msauso. Chuma chili mu anthu ndithu, uzipewa kalionera ungadzagwere mu mdzenje losowa wokulanditsa. Chifukwa anthu ambiri akukhala mmoyo wabodza pamaso ngati zikuyenda ali mu ngoli la ngongoli. Ndekumakhutisidwa ndi chimene uli. Chilichonse chili ndi nthawi, anthu ambiri akusemphana ndi mdaliso lero chifukwa choziyeneleza. Taphunzira kuzichepetsa iwe. Ndalama imapereka kuthekera kogula zinthu zopereka mtendere kwa kanthawi kochepa. Koma singazikhazikise mu nthawi ya msauso. Ndewo ukakhala pansana pa njovu iwe, usamati pansi palibe mani. Moyo umatembenuka mawa kumaliopa. Chuma chopsa ku dziko kuno, sindalama koma anthu abwino. Mukawapeza, asamaleni.
Exclusive from MalawiChoose.com, another one.